maziki headband na makili squani ni shinga pini mechipi magiri kufi kuficha white na watokia na kisivik Honda sobwe zirada akani sutuna pan kama ziki headband na makili squani ni shinga pini mechipi magiri kufi kuficha white na watokia na kisivik Honda sobwe zirada akani sisi
Mr. Man aka Mr. Ladies chiki rada gani futi kwani wana peki nani ambosho ni mano jisima senti 50 many mena wata nika hedi akutekila mini kumajaba juice tayo talk ni cheap na ni shower assume hotbox na magunda ni room cheki rada mamblena na ndek
so man kama ziki headband na makili squani ni shinga pini mechipi magiri kufi kuficha white na watokia na kisivi Honda sobwe zirada akati sotu na pan kama ziki headband na makili squani ni shinga pini mechipi magiri kufi kuficha white na watokia na kisivi Honda sobwe zirada akati sisi